intaasi hadeenu kaga limaadno wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijkaana ku soo koobeynay shalayto oo ahayd maalinta ay dunidu u astaysay la dagaalanka gudniinka fircooniga ah ee haweenka loo geysto xaflado iyo shirar wacyigelin iyo xog wareysi ah ayaa dunida dacalladeeda meelo kala duwan ka dhacay magaalada washington ee caasimada dalka maraykanka waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa filim laga sameeyey qiso dhab ah oo gudniinka ku saabsan oo ku dhacday ifraax axmed kaasi oo lagu magac daray Girl from Muqdisho amaba gabadhii ka timid Muqdisho. Filimkan oo loogu talagalay dadweynaha aan aqoonta fiican u lahayn gudniinka iyo dhibaatada uu gabdhaha gaarsiiyo khaas ahaana nooca fircooniga ahi waxaa daawashadiisa ka qayb galay Jaamac Buule Jaamac oo warbixintan inooga diyaariyey.
codkaasi waa ifraax axmed oo hadiyad ka gudoomaysa qoraa soomaaliyeed ee degan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington kadib soo bandhigidii filimkeeda inkasta oo qisooyinka xanuunka leh ee ku saabsan gudniinka fircooniga ah aysan ahayn wax soomaalida ku cusub rag iyo dumarba haddana daawashada filimka gabar reer muqdisho waxa uu kugu abuurayaa urugo iyo xanuun hor leh ugu yaraan inta aad daawanaysid haddiiba aysan waxba kaa soo raacin. Gabar reer Muqdisho waa qiso laga soo dhiigtay noloshii Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka.
Filimkan waa qiso oo nolosheeda ah sidii aan ku imaaday dalka Ireland iyo sidii aan ku bilaabay ololaha la dagaalanka gudniinka gabdhaha iyo sidii aan dalka Soomaaliya ugu noqday iyo sidii ku noqday sidii ku helay dhalashada oo dalka Ireland.
Bilowgii filimkan waxaa kasoo muuqanaysay Ifraax oo doonaysay inay tagto magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo uu ninkii waday ku dejinayo Dublin Ireland, aadna uga xun in meel aysan rabin aqoon u lahayn ay nolol cusub ka bilowdo. Waxaana ku soo xiga rafaadka qaxootinimo ee dal aadan afkiisa iyo dhaqankiisa toona garanayn iyo bilowgii ololaha oo ay la kufaa kacayso. Mar aan wax ka weydiiyey Ifraax waxa ka dhaba qisooyinkaas waxa ay ii sheegtay in sida inta badan Soomaalida ay xiiseynaysay waddamo gaara oo ay ku jiraan Maraykanka, Ingiriiska, Australia iyo Talyaaniga oo ay ku tilmaantay marin ay inta badan Soomaalidu soo maraan qaybta ololaha iyo Dublinna waxa ay ka tiri
Ireland shaqada waxay ahayd mid sax ah oo saas ay ku shaqeynayeen. Markaan ololaha bilaabay waxa ugu adkeyd dadka la wada shaqeynta sababtoo ah siyaasiyiinta markaas ma aqoonin, markaasna waxa u dagaalamay inuu dalka sharci helo. Markii kuwa qaxootina qanaayna waa dhacdo run ah. Markii ugu horeysay nina ii turjumay anoo qof dumar ah, haddana waxyaabaha qaar inaan nin kala hadlo wax wanaagsan ma ahayn. Tan kale Ireland aqoon ma u lahayn markaas gudniinka.
Haddaba qisadan in filin laga sameeyo sidee ayay ku timid? Maria McKeon waa soo saaraha iyo qoraaga sheekada filimka A Girl from Muqdisho.
In 2014, somebody from the United Nations introduced me to Ifraax to ask that I make a documentary. I don't know how to make documentaries, and in any event, I discovered there have already been two documentaries about her.
Laba kun afar iyo tobankii qof ka socda qaramada midoobay ayaa i weydiiyay in aan documentary ka sameeyo sheekadan. Ma aqaan sida loo sameeyo documentary. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ogaaday in laba documentary laga sameeyo sheekada Ifraax. Waan isla kulmay qisadeeda iyo sheekadeedaba way xiiso geliyeen. Arrintaana waa ay xiiso gelisay, waxaanan dareemay in sheekadeeda ay suurtagal tahay in aayaha filim laga sameeyo, maxaa yeelay waxa ay leedahay agabkii filim laga sameyn lahaa.
Dr. Gada Khan waa xiriiryaha hay-adda USNFGMC Network, waxaanan weydiiyey inay wax ka kororsatay daawashada filimkan.
No matter how much we think we know, when you, with every story you learn something new, and every story you hear common patterns of
sheeko kastana waxa aad ka maqlaysaa qisooyin ay ka siman yihiin oo xanuun leh, filigooda ayaana dareemi karaa dhibka iyo waxa uu yahay dhibanaha.
Sida aflaanta kale ee laga sameeyey Soomaaliya iyo Soomaalidaba, waxaa dadkii jilayay filinkan ay u badnaayeen dad aan Soomaali ahayn oo iska dhigaya in ay Soomaali yihiin, sidaa darteedna hadallo jajabisa ku hadlayo. Sida ummadaha kalena, Soomaalidu waa ay dhibsadaan oo waxa ay dareemaan in la canjilayo dhaqan iyo afkoodiba. waxa aan Maria weydiiyey sababta aysan u isticmaalin jilayaal Soomaali ah.
But there are three lead roads, and then many smaller roads, and some of them are obviously foreigners, and some of them are Somalians. In the main, we had Somalians. It is very difficult in the international community, as you know, from international
aspects, the way that lockdown is happening. It is very difficult to see the world's history of the world. We did not have names that we have seen. We did not have names that we have seen in Black Hawk Down, Captain Phillips. Way adag tahay in aad dadka ku qanciso inay lacag ku bixiyaan film aan lahayn magacyo ay garanayaan. Sidaas daraadeed waxay naga ahayd sidee xeega lagu xagta si aan filmkan ugu hayno SLTC, isla markaana ay shirkadaha filimaanta caalamiga ah u tixgeliyaan si ay sheeko caadi ah u noqoto. Barkhad si fiican ayuu yeelay, maxaa yeelay waxa uu si wanaagsan ugu hadlaa Soomaaliga iyo Ingiriiskaba. Maryanna dabcan waa Soomaali, kadibna kaalimaha kale oo dhan aad ayaan isugu daynay in aan Yurub oo dhan ka helno Soomaali kaalimahan buuxin kara.
Iimaan Barre waa gabar yar oo Soomaali ah, kana mid ahayd dadkii daawanayay filmkan. Waxay ila wadaagtay dareenkeeda.
It wasn't necessarily a new story. I've always heard about this story from family and friends. But like someone mentioned, it was about...
Ma ahayn sheeko cusub dabcan, mar walba waan ka maqlaa sheekooyinka qoyska iyo saaxiibada, balse sida uu qof meesha ka sheegay, muhiimaddu waa inaad saashada ka daawato sida uu qof dhibkan soo maray uu u sheegayo. Ma ahan mid ay ka sheekaynayaan hay-ado aan dowli ahayn, aysan kuu sheegin dad sheekada bannaanka ka ah, laakiin qof ay sheekada ku dhacday oo dalkii ku noqonaysa si ay haweenka kale u caawiso.
Iman oo ka hadlaysa dadka filmkan jilayaasha ka ahna waxa ay tahay,
but I will say that it would have been nicer to see more Somali faces in the film.
Waxaan lahaa waa mid fiicnaan lahayd inaan Soomaali wajiyadooda ku arko filmka. Malahayga tani waa mid dalbaysa in Soomaalida jilayaasha ay u soo baxaan oo isu tijaabiyaan hawshan.
Filmkan ayaa dhowaan lagu daafuri doonaa dalka Ireland oo shineemooyinkiisa laga daawan doonaa. Daahfurka waxaa marti ku noqon doono madaxweynaha dalkaasi oo gacan siiyey hay-adda Ifraax Foundation ee ay Ifraax Axmed u aas-aastay inay ku howlgasho si ay qayb uga qaadato dabargoynta gudniinka haweenka.